Hello, my baby, hello. Danga ndazuva ispirako. Hello, my baby, hello. Danga ndazuva ispirako. Aigona kuchema mizoti, choko rangu rinoti. Ramba vakatarisa nzira ndichauya. Aigona kuchema mizoti, choko rangu rinoti. Ramba vakatarisa nzira ndichauya. I know that you're far away in Harare. I'm up here in Nairobi, oh Nairobi. So don't you give up on me, give up on me. You're my special somebody, my somebody. I know that we've been here before. Najua pia we hunanga trust no more. Waremo ni wengi duniani lakini we bado. Kipenda chomoyo we wanirusha ro. Kisicho riziki mama akilikino. Na kisicho na ladha akirizishiro. Leo ni leo sema ya kesho ni mwongo. Na kesho nikija Harare usinipe kisogo.
Walking the pathway to your heart, give me the keys, let me in. Remember how it feels when we used to keep it real. Oh,
went around,
showing our love.
Dali wangu
kananda funga
funga kumba
ninonzwa mizozi yangu ichi zika
rula rangu
kananda funga kumba
ninonzwa
mizozi yangu ichi zika
rula rangu
kananda funga kumba
ninonzwa mizozi
yangu ichi zika.
I know that you're far away in Harare. I'm up here in Nairobi, oh Nairobi. So don't you give up on me, give up on me. You're my special somebody, my somebody.